na na na.
So call me happy, yeah,
yeah, yeah, yeah.
Nipe biti nataka kieleweke, produza nipe biti nataka tunisemeshe. Nipe biti nataka niwakilishe, leta leta washa kitu wacha kitembe. Toto mzuri pija kitu macho ya lege, uno wa madola chamele kusonge. Tapija mzinga ama leo tuchonge, na badili kota sema kinyong. Kita acha wahuni salamu nindong, na kukechisha macho tasema nigok. Kwa my man up, hakuna kutok, watu wapihushu.
Nipe, nipe, nipe biti, nifanye vitu kama vile siku zile. Nipe, nipe, nipe biti, nifanye vitu kama vile siku zile. Nipe, nipe, nipe biti, nifanye vitu kama vile siku zile. Nipe, nipe, nipe biti, nifanye vitu kama vile siku zile.
Chini pige toti, kisha nindele kumkamata atoti. Sheshe la taratibu halitaka gimikosi, mweno wakibosi na mwaga manoti. Utakunywa pombe ama utavuta moshi. Kuna wanaoni hate na kuna wanaoni pinda. Kuna mashabiki na kuna ma... Jisikani chane mpaka nifike kesho. Nipo strong wala sini chechetu. Na badiliko tasema kinyong. Kita acha wahuni salamu nindong. Na kukikisha macho tasema nigok. Kuma imenok, hakuna kutoka. Watu wapigishi.
Nipe, nipe, nipe biti, nifanya vitu kama vile siku zile. Nipe, nipe, nipe biti, nifanya vitu kama vile siku zile. Nipe, nipe, nipe biti, nifanya vitu kama vile siku zile. Nipe, nipe, nipe biti, nifanya vitu kama vile siku zile.
Ebona najiskani chane, 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 najiskani chane.